Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alalbare sappo titre lewru septembre jenna yemde soki nder maison de la presse Bamako jottino nawɗo kabaruji ɗi yumoro yigalo. Arme o holliti wiide wattu joni nangiti ɓuurem fa ɗum laaɓi caggal ko basi o waɗi keña hakkunde maɓɓe kamɓe guɓe ɗe ɓe noddir terroriste en le oɗo nokku. Nokku noddirteɗo galbal ñamano hecci keña hollitan wiyede basi immiki toon hakkunde debbo goto mbiɗo kañum jeehi galbal ngal kañe e kamɓe sottoɓe dabaji wonɓe tonɓe ɗum laatiki sababu so yimɓe ɗiɗon barmi hen. Ko nayiri bangal kamɓe rewɓele chrétien ɓe dow hollitan wiyede keña ɓe mbiɓe puɗɗi batu maɓɓe fa kamɓe duɓe gadda duwawoji fewtude e leydi Mali ndi ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogui on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygalo jooɗi ɗo micro uji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to hollitindiwde ko yata yimɓere sappo kañen keddi ley hen wakkande bonanda waɗa fewde e kan ɗum won to gawo to kammoɓe noddirta firun o le on ɗo wattuɓe kolliti wiide kanko laamiɗo kabar yiite leydi Mali ndi o yettiki ley ngallure gawo nde fo ƴeew hono ɗiɗo bonandaji gaɗiri toon. Miccitiɗen wiide keñen du basi immiki hakkude armé o kañe guɓe ɗe noddir terroriste en ley nokku noddirteɗo ɓuurem hono woni sita sidiɓe
lebi seeɗen yogaɓe guɓe lonɗo hiite waɗi fellande watti jeene jamɗe ne talatare li dagorgal maggal paɗe li genni ɓuurem cercle gaw li sappoɗɗi lew septembre hitande 2023 hoore maggal paɗe leydi Mali holliti de bemum en ande wi maggal paɗe leydi Mali ana wondi e fellodirde e yimɓe lonɓe hiite gaɓe hollite nokku goto to ne fellodirde watte lewi yimɓe jooɗi on nokku ɓe seediken wiile genni ɓuurem wonguɗe guɓe kaye maggal paɗe leydi Mali nin keɓodiri maggal paɗe leydi Mali holliti fa hannden wi cagan immadaraji laamu Mali on wawi hewti gennini junggo ɓe yimɓe lonɓe hiite ga fahanne ɓe jeeɓe holliti li watti joni da yimɓe ko maayi lene fellodirde li jatti lewru septembre aljumar ƴaɓɓinen dagorgal kan firi un ag alansar li genni gawadu hippamato len to yimɓe lonɓe hiite kamikase goto natiki saaɓe wari ton ko yaata maggal paɗiɓe sappo barmini yogaɓe meɓɓe ɗum ko hollitita to hooreɓe état major général des armées li sappo lewru septembre hitan 2023 koɓe yetti li genni gawoni fa hannde li wi kanko général de division Oumar Diarra hunde fiya allah wawa hadde maggal paɗe leydi Mali kay e laamu hakkude radio fiide dabiriji yala ana rena jamare kay e jolemu en fa danta boɗo meɓɓe fo haadi
wattu joni armé o holli hono galgadar yimɓele heddiɓe ley hen ɓe mbimi maggal paɗe en ɓe ko yata sappo muɗen kañen keddi ley hen sappo e taton ɗum woni barmuɓe ley hen ɓe ɓe noddiri terroriste en ɓe du ɓe mbihi ko yata yimɓele muɗen capanɗe nayo en jeegoyo kañen keddi ley oɗo bonanda ɗiɗo kabaruji fano heɓede dow ɗum woni beme amen ande to dow page amen facebook kañe compte twitter studio tamani hecci keñen ɓe kolliti wiide galbal nokku noddirteɗo ñamana le commune jeegoɓe ɗo Bamako ɗo wiyama won yimɓele ɗum woni jaaɓe toon yimɓele joyne sembeji ɓeɓe noddirtono gros bara en ɓe kañen jeeyi toon so jandiri e sottoɓe dabaji wonɓe le oɗo nokku ɓe kolliti wiide galbal ngal jaati debbo goto gonɗo toon kañum daari fa ɓanta oɗo nokku holliti wiide kañum jeeyi ngal ɗo galbal. Micciteɗen wiide ñamana ana caggal cuuɗiɗo Bamako ɗo ɗum woni le ngallure Bamako nde caggal cuuɗi muɗum no mbireten laamu koɓɓe du jottiki le oɗo nokku yella iblisaji ɗi ana leelo fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Sy ko fewni en dow hen
banggal kabaruji heɓaɗi nokku o hultan wiide ɗum fuf wattu guɓal jon en kaɓorɗe gaari wajji binde maroɓe dabaji ɓe yuppude nokkuji ɗi ɓeɗo caliki jogi hen hultingol sembe e weɗugol gazuji lacrymogène malfaɗum pellama cottoɓe dabaji ɗiɗon barmi sanne hultan wiide yo jokkolɓe lolliɓe lubar en gon garɓe ley nokku o e dow inde debbo goto hultiɗo kanko jeeyi nokku o horejo fedde maroɓe daba ji ñamana hulti wiide eɓe jogi titre foncier galbal ngal ndenno talki debbo o jetataki antiɗi dalil heɓe ngol ɗo konngol saabu min keɓa fewi yidude debbo o yalla omo sefo dow kabar muɗum ele metti mabɓe maroɓe dabaji majotoɓo ɓe tacci noon fewi lawol Bamako Ségou yo caggal imadaraji maggal paɗe en woni ko circulation o warti ɗo wonno ndeɗo fedde hulti noon jaati wadde mutre golle ñande talatare nde kaw noon korola heɓa dow kabar muɗum caggal kaltidal hakkude mabɓe e heƴaɓe laamu ɓe
wattu joni en gardan ɗum woni kamɓe chrétien ngaɓe wonɓe le leydi ndi rewɓele mabɓe ɓe mbiyaɓe gondi e wadde batu mabɓe ila keñen le oɗo batu jaɗɗommoɓe gondi e wadde puɗɗude le sappo ɗiɗi lewru septembre ndu ɓe mbi kamɓe du ɓe gardan wadde duwawuji ɓe dardan lanɗo yalla jaam e deƴaran hewte le leydi Mali ndi fo e maggal muɗum fa keɓen famtade fa hande keɓen sitan sidi ɓe kañe ɗum woni Mamadou Sama Sékou
wi horejo fedde ɓeɗo rewɓe lullurɓe servante du seigneur du Mali oɗo batu o hawrintinni région ngaji Mali fof holtude ɗum ɗo yo kortol hertangal erobe kristien be kedanna madame peru sara
ça concerne les femmes
me wat ngonnorda gon fetide rew ben yalla mi wara o batu me holita hakileji amen me wada jande me do me hala kulleji kewdi ko nari bangal fina tawa tiagal mudun me wara me jokina fa hannen le ne yembere wotere batugon alla
Europe Protestant en Europe leede kirundurde e meden hono Guinea Conakry hawruti odo batu be holtibide drande robe famda fi ele hotugul jam e dejere
Allah jati wonko wi mi so torra hewti debbo goto o torra hewti homo fe damudum torra mo leedi malli woni mudu handen leedi malli kay leedi Guinea yo mira e mawlono du sabi bini me dokkundira juude me hunja di torraji ku mata ni on watti joni mede do hono Allah newinirta di kabaruji
wudi yontere wadete e galdo kawtal cilol jeddobul
wattu jone ndiara nokku no dirtede kajolobe kollitiide mangal paden wombe leleedi mali ndena gonde wadde ton imma daraji faabe ngadde lugaji le o don nokku goldo lugugol be no drido hakkili sigi yimbe le jagotobe kanyi join bawde wobbe gombe tombe do gondi e faabade be kanyi fa yottiyo lamu kobe wombe le o don nokku dido imma daraji yo zanarma en fa yotto yimbe le garde national kanyi police en gonde wadde imma daraji din sen iwri kajol en gardan fa nokku no dirtede kayibe bi ko yar sukabe jokkolbe chapande nayom kanyi en ngarti wattu jone iwde wala be do sukabe jokolbe jenginama ko nayri bangal demal gotuma be furdu wiyam hokkam ujinaji temdere CFA yalla ne hebono fabitiro jungo mudun fedde no dirta o yemde kanyum wonde wadde dido imadraji jannane yo sudu hum nyul kabaru demal wonde tonde kanyum wonde do jande onno min kalniri on kenya no hollitinde wiide ko nayri bangal dewle de leleedi meedi ndi no de kabbirte no non de pirtirte do le tribunal ngaji gondi leleedi meedi ndi hitane 2022 tribunal commune nayobo do bomoko do be bi ko yata dewle temede jette chapande joy e jagom kany en kunta ton non kambe lambi be kabar sariyaji be kollitiri wiide be bi ko lati sababu so wakkati fu dewle dan iwodu idum heewi sanne fa kebe famtare ngare kede sita sidibe kany mamadou sama se ko pewni en do hen
bamne yelimani yaade kajolu fa masina o kabar goto mo holita to yimbe jodi be den nokule be holliti wi kulleji kewdi ana sabi bina bonude dewle den nokuje watti fu
kongol bamangol kongol guliraka wi goto sababuji ceral gamenga kajolu ko budde hewde bamundir fufna moni berde gayel man kay doni don tagal ko bamundir ceral jokkan e kutunguji di sabi jote ga kajolu ga dewle kewde na habbe tawe bamundir be haklaji mun en lamda ga masina yo raf kawral
dewle watta kan kasin de kawral lewi kanko yakuba dogoni goto andu neddago ko holliti fa handen wi bonalaje di dewle ana sabi bini do honene dewle wadirte nyolman handen
illa mane don la rencontre son
sa yi bangal sifaji kawrte hakunde yimbe wakar jun o ko buri hewde e yowi do burde yede e kabaru kebe ndeno dewgal habangal do yido sifaji di ana tidi juta balde kambaru na hani fadde dewgal gal yimbe le beda andundirre
ok sur le conjoint
ana tidi jati dewgal bona yeso saratobe dum ko hollitita to nana kadija singari fofana kanyo gote maisra gollo le tribunal communiste ko holliti fa handen wi saratobe jati wawa bonde dewgal chagan so e fi dabireji yalla kawral an habbe hakune delondirbe didon
jongal le jiddo serudo gendum neldan tal ke tribunal deno jizo fian dabar ta fonno jidude e bamondirbe be tinno fa hande yawtade no kawral hebete deno tottam be sifa lebi jegom yalla e be mi ko tagal dido watu di fuf bamo dirbe na politi fitude dogal gal den hoko nyamrore ceral ka watu mi jomo tototo sato na to sababu bamo dirbe yobabe motta kabaru ceral
mi ciutunde wiile leedi malnin dewgal anawa bonnede yeso yimbe saratobe sabe kulleji tati go mudum so gorko debbo hokki danam en dewgal bona itbel mudum so be holliti be wawa wura nuko goto kasin tatbel mudum so taguji bondi matama e gorko ma debbo du ana samina dewgal bonne
watu jone kala en kala hono kabaru ko nayri bangal figul bolo hakkune leedi malindi kany e leedi ko dwar micciten wiide o do macci min kalni on do kenyen dum wadi kikide kenyen do ka macci dum heba timmude ton de wakande dum timmanno de 100 ko wadi soddu so macci o darna ton fe got heba wattude baddu yo kammo kanyum fuddi tobude to abije to le stade alassane draman o watara ton kammo fuddo tobude de boynonde tawam hono joueur mb dum latobe balande be baa fiide ballon o fi kasen o do wakkati fon andabe kabaru ballon be dum natile terrain o jati ewi tawi wiide hono macci o kay be baawa fiide dum kasen wattu jono dum bortinama anda ko yalla be puɗitan dum na dum puɗitaake ko non fusulan do jami min garan famminde on do sekrab do ngarte haddude bete hande do kabaruji meden di min jooti on sanne hedaade heejju jami dido kabaruji fodo ba hebuddo be maame ande to non ewi onon jogi telefoji di ekran di ngadon dum woni plateforme amen mo minodde to play store o son charci ton o do application ton o ma hitna ton dum kala kabaruji sidio tamandi fanje feeno ko nandir ono do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam so hay bakatan gubi cinnide kaldale kawral le leedi ndi kanye e lamwan bay wantude kaborde kasen le ko warta ko non tekiti tobe kay fu kulitiri wiide micitene wiide roobe le wombe le saha leedi ndi jeliibe yalla jam e deje ran warta le nokko kulitiri wiide kali ko boyi hono kaborde ngori tonno tinno do sakke so do sakka katan hono ko wanya ko dum warta yede le hen wattu jono hodon darne roobe ko nayri bangal no jam e deje ran hewtere le leedi meden di fa kebe famtare ngare kede ko min e sita sidibe min pouni do hen kanko lamira fedde de no dotta coalition des femmes du nord et sud o holiti wide ko wadi joni ko habbay hore mabbe fe boyi be kalni lamo tinno gede gonde ton be fu tete kaborde mudun en kabe kettinaka
ce que je déplore c'est
men sugni hannen sanne ciagan la fidde ko mata le nukkuje jogaje le leddi ko sami bin hannen nyamri anan log heber jati nukko jogaje gaso dabri fiyama rabbe watti ko de mudun hen mide tijji di torraji ana wahi nende jogala sabi hone fu watti mun di torraji sunani joddal e kaldal
que d'aller dans l'escalade à laquelle on assiste.
Voilà fou comme une d'artate so na jam e deder non kanko ummu tembeli gote lamido rewbel to banya garato holitiri wiide le o do nokku mo torraji cette muudo nyaloma hande no sanne o wi arande ni le imadraji ngada di fedde makko de koydo muudo wattama hen
depuis que la nana
giddi watti fudda ko wallene me fi dabireji honere rewbe ben kay suga be renite me holliti torraji mawdi me famtini gouverneur on kay amir en gelle fou fatare hore be suga be jogolbe dabiri handi fiede yalla deder ana hebe
be kal lafiya
tumbutu ngallure andande sanne leedi meden di rewbe le gombe tombe bi an gonde wadde imadraji hokkude jamaande hakkilaji lobbi nyamoy aliji kanyu lami ndedo fedde kafoto tumbuto o yi wajibi sina yimbe be jotto kalda no watta so pamra
c'est mouvement armé
mais me lon be hite ko he me fu be amen no miran amen e gidra ka be ngo wirfito kasin ana marana yipa djijan amen le gendido le gendi tumutu son awala bidda tamashek ata an jogi bidda arabo ma ana jogi bidda korborojo sa yehi le ladde de ndu be yibe goto be tawata ton ana wada dibbonon laaji ben han famde hannen wi kam yibe ladde ben bonon laaji fukube watta torraji mudum do sagrama e robe watte dabir han do fiede hannen yalla joda kala moda hakkune mabbe
rew welbe be bi fu kambe torraji di buri yottade e be gonde wadde imadra jidu yalla koyde mabbe antawe no jam e deder han hewtrede le leedi ndi non kanko no dirteedo Mariam Kamara lamido wiltaf to kayto hulitiri wiide
si ya conflit
watti fuso walle anan nuku a tawan jamar bur tambude fuyo rewbe kan e sukabe so jeewi hannen torraji ko watte sahin leedi feccer mudum fuu rewbe ben tan watte du sabe hannen so men rewbe men wa darade darorga mangal yalla di torraji an heba huncho sabi rebe fuko torraji hewta nuku to walle ne woni so na bibbe amen natto a tambe miirabe amen no dabira han fiyade hannen yalla homa fu famine no di torraji
sensibiliser kanko andando kabar ne da ko noddite chefing sisoko wirewbe le be kettintake sanne fi so imma darajan ngade le leedi meden di
malheureusement ils ne sont pas toujours
rabbe hunne fugo hala hannen hedataken mide tijji le nyol non hannen yimbe hewbe hakileji mun an hani weltade yalla robe ndu hala hunkome anan nane sab yogabe hannen jaati fese robe hokkama hala holliti torraj men be nangata no sobe gabe anda wi robe ndu ana dari e daroga mangal de kabaruji hunjide torraj
dans la résolution de nos problèmes
pelle tiagonto de robe le gonde le leedi meden di kollitiwde darne muudi ana mawni sanne lamo san wal imma daraji do an hani hettina debbe dokkade ten e kabaruji meden jowi do robe di yo ji jeddira warore wassalamu.